ngisanga igogo kunini ngiphelela lempilo sengisho ebusuku nasemini lokumphanda isopho yabona sikhangeza sibaningi engithi gogo cela ungivulele amasango igogo kunini ngiphelela lempilo sengisho ebusuku nasemini lokumphanda isopho yabona sikhangeza sibaningi.